tri-state area. It's about to go down.
It's digital. It's digital. It's digital.
Let there be house.
Are you ready to hear a master at work?
House music all night long. House music all night long.
And now
it's time to feel the music.
Yo, yo, it's official. The dance music lives right here on Toxic Energy. What's up? You're hanging out with DJ Tech, and you're listening to Toxic Energy, New York's number one internet station.
separation. Can't believe you're about to leave. Why does it have to end this way? Why can't I make you stay?
What's up? This is DJ Tech, and you're listening to Toxic Energy.
shut the front door.
This DJ's gonna make you wiggle and jiggle like Jell-O.
We'll be right back. listening, shivering, taking care of with anything you need, I'll do.
Girl, you got me addicted, yeah. By the way you put it on me tonight, I'm so electric, yeah. Got me so charged up for your energy tonight. To the floor, let me see you working like you're dancing on a pole. Ooh, let that booty shake, let that booty go. I'm so addicted, so come on, give me some more.
I'm so addicted to you, baby. Now I'm addicted to your touch. I'm so excited, I'm addicted to you, baby.
in the mix. With Toxic Energy. With Dance Musicians.
Ha 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 Hey, what's up? It's your boy, the official DJ Overdose.
And this is DJ Tech. And you're listening to Toxic Energy, the number one station that brings you the best in dance music.
is better than yesterday. And I wanna go out and celebrate. I'm on a party the night away. Cause life is better than yesterday.
Energy, baby. We'll be right back.
your boy DJ Tech, and you're listening to Toxic Energy, where dance music lives.